baphazamise, mbone baphazamise. Afananeke Nike boy. Ay. Iphuthu masebunjene kanjalo kanjalo kanjalo. Nama bayamkhona. Ay. Amakamekeleni mike. Kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Nenjani kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Kanjalo kanjalo kanjalo. Ngithi check check. Yes angizoni namahimba. Ay ustedele mphethi zinji gelekete. Ay zihle cut cut. Sesi zinja wena fast fast. Ay nabo mankini babheke zona zihle tap tap angadongiswa. Ngithi check check. Yes angizoni namahimba. Ay ustedele mphethi zinji gelekete. Ay zihle cut cut. Sesi wena fast fast nabo mankini babheke zona zithi tap tap ithini ash check check yes angizoni namahimba ay ustedele mphethi zinji gelekete
siyashubeka
zithi cut cut sesi zinja wena fast fast nabo mankini babheke zona zithi tap
emanumelani dulo
kanjalo 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 kanjalo
aya royal ay mane
kanjalo 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 kanjalo
asami angandawiko
kanjalo 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 kanjalo
kanjalo
kanjalo kanjalo kanjalo
kanjalo
kanjalo kanjalo kanjalo
kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo
kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo cut, cut, sessions, zinja wena fast, fast. Nabo mankini, babheke zona zithi tap, tap ithini. Ash check, check, yes angizoni namahimba. Ustedele mphethi zinji gelekete.
Eqhubeka man.
Zithi cut, cut, sessions, zinja wena fast, fast. Nabo mankini, babheke zona zithi tap,
tap ithini. Dulo.
Kanjalo, 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 kanjalo. Kanjalo, 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 kanjalo.
Asami, angandawiko wena.
Kanjalo, 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 kanjalo,
kanjalo,
kanjalo, kanjalo,
kanjalo,
kanjalo, kanjalo, kanjalo,
kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo,
kanjalo, kanjalo,
Never puzzamis, and we'll never puzzamis.
I'm Fananeke, Nike boy.
Hey, he puts myself in jail, and Jalo and Jalo and Jalo.
Now I'm boy.
Hey, Loom, I'm a mega lady, mega. Catch up, catch up, look at you, look at you, catch up, look at you, look at you. Kanjalo 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 nenjani ayifuna kanjalo 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 kanjalo
kanjalo
man ngithi check check yes angizoni namahimba ay ustedele mphethi zinji gelekete ay zithi cut cut sesi zinja wena fast fast ay nabo mankini babheke zona zithi tap tap angadongiswa
Kanjalo,
kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, k
dele mpethi zinji kelegefe zizi cut cut seshi zinja wena fast fast nabumankini babheke zona zidli tep tep ithini athi check check yazangizwani nama him him udedele mpethi zinji kelegefe
eqhubeka manje
zidli cut cut seshi zinja wena fast fast nabumankini babheke zona zidli